mama we bale runo nyimbi ge mungu kwebaza onkole de byatendo we baleke yegwa wampa nerinya ya labana kati solo zane sete nyingiza ngopate ne satani agaya nafuna nakagali nevuga nganira nakayumba mwesula nizo kubera nabakozi betumaha nopano mukyala nfumbira naye nyini buyinza zobasimetya onkoledde bingi nnyo sitomasema nonkukula endwadde ntambula nkaga yegwe yampa ne seeta abaana basoma okisije nigombe watali nusu ntambula mpulira ate ngera ndaba nawe otekwa kwebaza mukama alina bingi byakoledde n'ekyo kyobala nti kyalayisi katonda yakiteekako eriiso nawe otekwa kwebaza mukama alina bingi byakoledde n'ekyo kyobala nti kyalayisi katonda yakiteekako eriiso nasazeho nyimbo kwebaza ani ku kimbe kya korona atasaba twawanjagira mungu sasira buli omu mu ddiini gyasoma ssebo nze nagwamu amaanyi gwolaba nga simanyi ti oba ndidda mu kkola ntambula nnoonya ekyokulya ewaka local defense bwebuuza olaga wa ssebo naawe ekyenvudde nkusaba omwebaze kuba mmanyi olina bingi mwoyise enkumu obubenje bwakuwugula tosuubira tigwe mwegendereza asinga yonna gy'oyita kusaba akugatteko abanaakuluŋŋamya bube bufumba kulaga oyo alimu empeke naawe otekwa kwebaza mukama alina bingi byakkoledde n'ekyo kyobala nti kyalayisi katonda yakiteekako eriiso naawe otekwa kwebaza mukama alina bingi byakkoledde n'ekyo kyobala nti kyalayisi katonda yakiteekako eriiso singa wayinako lubiri gy'osula nandibadde muggalaggala nkuweereze naye amavivi kwekeera okwebaza nkakasa owulira byenjogera eronjunye nze ndowooza ku nsinga evunnamye n'owulira eddoboozi lya kapoti liirino abanjogerako gy'oli ebitasaanira n'ojungulula ebyo bye bammeddeka weebale mungu weebale ddala kalo kijje wazijo nnyo munguze nze nnyumyako n'abayivu ataasoma n'entebe ne bampeeta nnyomesa oli katonda w'abaavu ne babyomere yeggwe katonda w'abafuga n'abafugibwa obuyinza ne maali gw'otugabira oli mugagga w'abagaggani akiwakanya luba lutemya lwaliisa abadde alomba n'ayitibwa omugagga maanyi gondaba ddala mukama weebale weyanuŋŋamya gye wanzijo obutaddayo kyeva nkwebaza ddala mukama weebale weyanuŋŋamya gye wanzijo obutaddayo kati kyeva nkwebaza
Remember where you got it from. www.djerico.com